Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radio.vowa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, paruwasi Kinunu ni muri diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe ni uko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Theophile Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Theophile niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. N'abatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya Karindwi y'ijwi rya Amerika. Padiri Theophile Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Muraho neza Eugenia, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo turebe ko byaranduka.
Yego yego, rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nk'amwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi babaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga agatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Theophile, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ngapadiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi nakunze kenshi kujya nkunda guhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire kujyanye n'ubutumwa bwa kiliziya, ariko nabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Na yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko hari abajene benshi cyane batakiva mu ndu wabo bitewe n'isomero bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baba baragera ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe yamara kubyara ikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwiteho nubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwitabire bukeya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi nanga itangazo mu kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri kiliziya, baba bazi ko buriya hari indi mfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Byarabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane, ku buryo muri iyo minsi na bariya bana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirire hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, bumva y'umwana mu Rwanda cyangwa mu muco w'iwacu umwana atewe inda aba ari igisebo ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujyaho abandi bari kuko baba bumva yabatenze.
Yego, turaza gukomeza. Wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo uko bwihariye.
Nkuko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe twagiye tuganira, twagiranye urugendo rurerure nza no gukora fike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma yo kumva ibitekerezo byabo. Benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha tubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tubifuze ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga babatinda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbi bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana he? Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama, ijambo ni ryawe.
Ni inama n'igitekerezo.
Yego,
na familia nsanganyamatsiko nsanga aricyo wenda nshobora kuvuga.
Yego,
kure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko ngasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we sort of freedom nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akora ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi ariya mpamvu ishobora gutera zanda zitateguwe, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kambere wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ivuga iri kwishyiranyura, kuko niba ufashe umwana ukamubwira ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende muke, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari, abandi baba batagejeje mu myaka 19 20 kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Iyo byose rero bikongera iganda n'ubundi bitateguwe. Nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari ibintu nanone gahunda Leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe, nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cyazanga abana be bazi neza ubumenyi. Ikindi n'ibindi ni imbuga nkoranyambaga z'iki gihe ziba ujyana kuri za Twitter, za Instagram, ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi, kujya nyine gutekereza kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute. Natanga inama rero y'uko Leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo ba rubyiruko b'abana batoya batazakudesinga cyane uko byakabaye bikwiye. Usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo, umuhanzi wakoze indirimbo itarimo amashusho y'ubukozi asoni izo ntabwo ari indirimbo, ugasanga siri turi guhombera muri ibyo bintu. Kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka, ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwagira asobanura amabi ibikorwa byamamaza ubusambanyi, ugasanga nabyo Leta yishyiraho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bibiri. Leta nayo ishyiraho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mu gihe bateguye, ese ni iyo Leta yashatse ibyo yakora kugira ngo ba bana nimwe batazaterwa inda. Ikindi ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu, niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa, kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye. Umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka 15-16 yandika ibintu kibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu. Uwo mwana kandi none ugenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza, ibyo ni ibisanzwe. Ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubwabo rusigaye rwikunda abagabo, ugasanga rero icyo nasaba Leta ni ishyire nk'ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano, umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi muri ibi ni tuzajya duha dukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za 60 abana b'iki gihe nabo basigaye basikiriza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona. Ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga nasanga kandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean D'Amour rwose ku bitekerezo byawe, ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare kw'ababyeyi bagomba kugira uruhare, Leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakakwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara. Reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe. Noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo, noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa. Reka ngaruke kuri Padiri Theophile Hakizimana umutumirwa wacu, hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe, ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza. Mu kanya Padiri twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima, ari uburyo bwo kuganira nabo, babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ikiganiro baje benshi dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko bwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe tugende uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko babitima bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane bagari bakiya cyane, kuko bari biteze ibintu kuva ukaraza ukamuha ibintu byo guha umwana we, byo guha ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'ibyo amahugurwa mwabahaga, ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se n'abaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo ndiye nayinge nabanje kwabwira ko umushinga ngo haje kuza nk'umushinga, ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine ko kuza bakaganira, maze no kwandikaho ya article nabagiye bwije ku rurimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda zateganyijwe, twabashije gutumira na shaka umuntu w'umusosiyalisite waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere, kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twakwimirije imbere. Araza yaza n'uwitwa Vita Nyiramirimo, yaraje arabaganiriza, amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura kindi baje gukora. Turamubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho tukabona amamashini, abana baza baje kwiga imashini ariko tukabaha na bya biganiro. Yabyumvise vuba rero atwemerera imashini icumi ndetse aza no kuzitugezaho, tutangira dukora uwo mwuga wo kudoda, tukadoda ariko tukanashyira mu bya biganiro, kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo rw'iyo agiye kwiga ubudodo kandi nabyo ukamubonera hafi ukamubiganiye ukanabana bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Reka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga, ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize, ndumva ari umuterankunga wanyu ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya. Padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba bafitiye ubushobozi, bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi, abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Numvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira amahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Mu tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya uburyo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda, nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya.
Yego. Iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa, sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana na nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa, cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo, hari suivi mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tuba imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere, tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha. Turabakurikirana rero, nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo, hari benshi ndetse bagiye bakirangiza rwose, umuntu amara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana. Ariko ngaba turi hasi tugerageza kubakurikirana kumenya uko babayeho n'abagiye kure, urabona biti mu karere ka Rutsiro hari abajya kudegera za Gisenyi muri za santere za Maboko n'abajya i Kigali, benshi tugenda tubavugisha kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego. Reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina, uranyumva?
Ndamumva neza.
Urakomeye?
Nashimiye Imana.
No, kubwa koze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko wamenye ute wowe umushinga byakugezaho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
Uko byagenze Padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwasi ya Kinona kugirana ibiganiro birebire, harimo ibiganiro by'isanamitima, baraduhugura, batwereka uburenganzira bwo twabyaye, natwatwereka uburenganzira bwacu, twumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe, ni uko twahamenye ko yari yadutumije.
Hanyuma
yego,
komeza.
Ubwo rero mu biganiro by'isanamitima ndageze aho batubaza icyo twakora. Abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi, baradufasha pe, badushakira ibikoresho, badushakira umwarimu, nuko twahiye twiga kudoda tujya mu mushinga wa Berwa Kinona.
Ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki?
Icyo namubwira, icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhura na kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije, uko wakita ku mwana wawe, kandi amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini ituma nawe wibesha.
Rwose Serafina, wowe nko ku giti cyawe tuvuge, urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango wa mugari nyarwanda, kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga, ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi, noneho nabona icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore, sinzi rero niba abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nibuka ibikorwa bya leta, njya mu nama, nitabira imiganda, kandi harajyamo sinabyitabiraga. Aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije, kubera yuko harajyaho nakumaze ibiro 52, ariko ubu ndi ku biro 85, kubera ko ifaranga niye maze kubikoraho, nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akabona icyo ashaka.
Ifaranga rimaze kukuryohera?
Ntabwo ari ryinshi kandi mfite icyerekezo ko nzarikirigita neza, ahako ngezeho nshima Imana kandi nkashimira n'abadufashije muri urwo rugendo rurerure.
Rizaza rwose. Serafina, uba ugumye hafi ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza, kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho, yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo, kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye. Ndumva rwose ntabwo umaze kugeraho ari intambwe nziza. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Tuyishimire Eric, uranyumva?
Ndakumva. Halo?
Yego Eric, wiriwe urahagana hehe?
Karere ka Rulindo, Ijya Murambi.
Yego. Ijambo ni ryawe, bwo komeza.
Umudamu ibyo avuze ndabyumvishe. Ni byiza koko kuba yariteje imbere, urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50, akaba ageze ku biro 80. Urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza. Ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho. Ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu kirere, se ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine, ariko umuntu aragerageza.
Urumva aho yikuye mwe mugira, sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda, ko urumva ko ikibazo yari afite kibazo yari afite cyari uko yari yahuye n'izo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana. ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose batera inda abana bakiri batoya.
Twebwe nyine dufite amahirwe, ariko natwe ntabwo twakwifuza kuzitera urubyiruko rw'abakobwa n'abangafu, ntabwo twabyifuza ibyo bintu
rwose. Ni ukubyamagana,
ni ukubyamagana.
Urakoze cyane Eric.
Namwe murakoze bihagije ibyamika kumpamagara.
Twakire Vianney bukeye neza, uranyumva?
Ego.
Urahagana hehe?
Ndi Muyinga mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato. Halo?
Yego, turakumva, komeza.
Icyo navuga ni uko n'isi nyine yagiye irahindagurika bibaye n'aho umuntu aba yakuriye, n'indi aba yarahawe akiri mutoya. Niyo mpamvu rero ibyo ndibaza bifikira benshi, kubera iki gihe kandi n'ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhemba n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi, birasa bituma rero atanga ibyo ngeso. Ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora, kandi nk'umuntu byacitse nyine agahanwa kuko wumva n'ikibazo.
Urakoze, urakoze cyane, bukeye neza Vianney, udusohoreza ari Muyinga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ndijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turaganira na Padiri Theophile Hakizimana, akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diyosezi ya Nyundo. Aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abaterankunga witwa Berwa Kinunu, ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe kuko bari abana bakiri batoya bataranageza no ku myaka. Nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone nawe twongere tuganire. Padiri Theophile, abana baje babagana icyo gihe muganira, singira ngo mumene ibanga, ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo.
Ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana, ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana, umva mukobwa wagize gutya agaterwa inda uwayimuteye akamwihakana, umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira, akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa, wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane, ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso yaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye, cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga ari ikibazo gishingiye ku bukene. Turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera, kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo nababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene, ukabona ko yahindutse atameze neza.
Yego, none se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana, hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo?
Bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana, kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi niba batanayizwe afite ba sina ba nyina, kandi iyo ndabakubwira kandi bo bagiye basa n'aho bababwira amagambo atari meza, abo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo, kugera kuri nabo ariko gupfa kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu bashobora kugira kugarura ubuzima akaba umuntu muzima amajyanwa yaramutegereje akazibona kugeza ubu rero na babyeyi nayo ikintu cyinshi tubasaba uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yabanaguye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana ngabandi ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza
reka noneho tugarure Serafina wa mwana wafashirijwe aho ngaho yongereye abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose ndabibashimira ariko haraho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate sinzi aho bagiye ubwo nabasabaga ko baba hafi Serafina nagira ngo twongeye tuganire
ndabumva neza
yego padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga nderwa kinunu wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize ibyago agaterwa inda niko nanabivuga ko ntabwo ababishaka
uruvuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye kuko ni ibintu biba bibiriye umwana kandi kubyakira biragora inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira ngo bamwakire aba ari ikibazo umuryango ahitaba ko atari umwana bigikibwa bigatuma yiheba cyane ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda ariko iyo agejeje cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho icyo nabwira ababyeyi rero ibyabaye baba byabaye kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe ukwira mu ishuri agasubira mu ishuri ndetse n'ufite ibindi yakora akabikora kuko bamutereranye cyane mu muryango niho bahiramo abana basubiye babandi akabizima ku muhanda bo babyaye bigatuma biba umuzigo kuri leta
reka twongere tuvugane mu kanya maze kwakira Christophe
ndikukumva neza cyane iri maso Samuel ndi Kayonza mu Rwanda
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo nagira ngo narababwira nko kuba bihanganisha cyangwa se no gukangurira ababyeyi hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kugira ubwo ni nk'ibitekerezo hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakabirukana abafotoza ahangaha rwose mu karere ka Kayonza kazi mu Rwanda buri wese hasi nibyo nifuza bakuba nababwira twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye
umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baratwabigize n'uruhare twigaramiye nanjye tumwe mu basore ariko bangomba nabirwanye ndimo babirwanye kuko barisengane cyane noneho bayakira abasore baza kugira ati inkozi mubyeyi atuka muri ubu bugo bumve batereranwe bagira n'ihungabana mu mutwe
icyo ni ikibazo mugomba gukomeza guhagurukira koko ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye yego ndagushimiye cyane Christophe
yego murakoze ngejera hirya ariko mata ngiye ngejera amanya bwo ngejera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko
eh yego rata uru munya rushangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka man
sefe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nuko mva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapara Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Amora.
Radio y'u Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Padre Théophile ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri make mwa bivugaho iki?
Bo ni ibitekerezo byiza cyane, nk'uyivuyeho urumva ko afite igitekerezo cyiza, twanamugira n'inama rwose yo gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyire imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu. Bo ari wigeze wahereye wavuze avuga uruhari rwa mbuga nkoranyambaga, nibyo biragaragara yuko mbuga nkoranyambaga nazo zigira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara. Ariko ibyo nari kuzanatanga nabyo atari by'ijana ku ijana, kuko natwe turi mu cyaro turi mu cyaro n'ababona imari y'ibitirira amashusho n'andi n'abakeya, ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nanjye nicyo ngenda ngarukaho nawe ngigeze kukivugaho. Iyo na rimwe ibi bibazo by'abana bagenda baterwiye inda z'abana bagapfu uzabisanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango. Abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo, ise na nyina barwana, ari abasinzi bahora mu ntonga noneho ntibabashe gukurikirana ibirego by'umwana. Uno wa mwana nawe utitaweho n'umuryango rimwe na rimwe bigishingiye kuri bya bukene, yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira ukamushukisha tworoshye, iyo ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri amakayi orwe kubera ku muryango utabimuhaye. Kandi rimwe na rimwe hari impano nziza z'uburozi, umuntu w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni, ngugure akanata, ngugure ibi n'ibi. Umwana utarabonye uburere utabitabona umuryango akenshi ahita abyakira vuba vuba, kandi igikurikira nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawe ushimira wa mukobwa nta kundi azamushimira kugushimira itangira muri zanzira z'ubusambanyi, kuko nta kindi afite yamuha. Ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango prima nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo.
Yego rwose nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho tukabwira ababyeyi tukaganira nabo bakagenda bungurana inama. Twakire ku murongo wa telefone tuyishimire Bosco.
Bosco
wiriwe neza, urahagana hehe?
Ya nitwa Bosco, nk'uko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gatsibo. Hari icyifuzo nari mfite ariko n'igitekerezo nshimira Padiri kuri icyo kiganiro kiza yari aduhaye, ni ukuvuga ngo urebye ingingo zabo z'aba bana batoya akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi, navuga wenda nk'uzeka mvuge nk'iy'abakene, cyane cyane usanga ari izenda zituruka ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kuje Padiri avugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera, yamara kumwishimishaho bikarangira aricyo yandika birabonetse. So hari ikintu nashimira cyo mu karere ka Gatsibo, ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya, bagakorera ku kagari ubuyobozi bakabagira inama, abari sapoti bakabaha, bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka Gatsibo. Icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga ari kwijyana cyane cyane nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri, hari akantu rero bakwiye kujya bakora mu matorero yabo, wenda nka mbere yuko biratumenyereye nka misa cyangwa se tumenyereye nk'amateraniro,
hakaji yaba akantu ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanura byibuze byinditse ayigihugu kigana birinda bire inzu gahunda zo kugira ngo bari abana babangavu baterwe n'abakiri batoya ndumva tuhereye gutyo iyo marketing ibaye hari cyarije byazatanga umusaruro mu myaka wenda iri imbere
ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
kirabareba bose ariko rero buri abanyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo wenda tushobora kuba turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agiye igitsure nimvuga ko wenda ngiye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandira igitsure cyangwa se anankeka wenda uko bitwara ibintu hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hariho gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa ndumva nacyo cyatanga umusaruro bakavuga kubaganiza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba ari z'abantu bazajya bagenda bafukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko dutera bateraniye nk'abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore hakwirekura ntabwo byavuga kugira ngo batange ibyifuzo byabo
ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve Padiri icyo abivugaho urakoze cyane Bosco Padiri Theophile icyo gitekerezo cya Jean Bosco cya Bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
gitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza nama kigira nk'abantu gukunda guhura n'abantu benshi kubaganiza ibiganiro byihariye ariko icyo nakongeraho ni ko ahenshi birakorwa natwe muri kiliziya gatolika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibibazo usanga ari nabo ubundi bataboneka no muri aya magurupe duhuza urubyiruko ngo babe baza bazabasha kwitabira igitambo cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine n'abo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango waba ari muri ya miryango n'ubundi ugasanga batanatsinze ko imiryango yawe isi ibayeho ariko nanone tukanareba tukumva kuvuga imiryango gusa wigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona babageze mu myaka ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute ibintu nk'ibyo kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo ko abumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana be tuganiye ugasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji inda nayitwaye wenda navuga se nabi icyo batakoze n'ibiti byose ariko nandi bwami nayifitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere
yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi byiza ni uko yareka aho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho Norbert uberewe neza urihe Norbert urahagana he
Rurindo
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nshimire iyo paruwasi igikorwa yagezeho nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu aba bana b'abangavu baterwa inda usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda
reka padi nicyo wifuza kubaza
ari kini kibazo nashaka kubaza ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa mu rwego kisika yabifasheho umwanzuro kinyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyasandi maparuwasi
padi Theophile
arakoze abagize ikibazo cyiza cyane nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe kese bisano dukutanira amaze neza babyaye rimwe ariko nibura kugeza ubu abagize mu byanza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda wenda sinabonye ni bose kuko ndi kwibuka harimo babiri twagiye guhura dusanga barasamye barumye gutwita ariko iyo umwe twaraganiriye abwira uburyo yongeye gutwara n'inda nabwo ni uburyo bubabaza cyane wari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana amaze kumwihakana amaze kubona umwana amaze gukura aramubwira ati tuzahure tuganire tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha ubwira ati impamvu namwihakanye niko nagiraga mu muryango utayibona nabi n'umugore atabibona nabi agezeyo baraganira nyine birangira amuteye n'indi nda ubwo arongera aramwihakana bigasanga nyine ya mitego bagenda bahura nayo ariko nibura abenshi ibiganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye zirimo izacu zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro usanga ntitubatongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda mu gihugu cyose cyangwa se muri diyoseze urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe abantu batuba hasi baradufasha ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye biragorana cyane hano iyo gahunda turayifite n'andi maparuwasi agenda agerageza uko ashoboye ariko bakagihura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga uturere rero natwo batinjirwa na nyiranye kutubwira nabo mbona bagerageza kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose abayobozi b'akarere baradusura abayobozi b'igihugu baradusura bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abaminisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu kugira ngo kandi bakadushima bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa nubwo wenda navuga ngo ni urwego byabigezeho ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza dusahaga ikintu n'imitwe twavuga twakataje wenda twagiye imbere y'abandi ariko tudateganya yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano byaguma hano ikintu no gusa ahubwo byagira no mu diyoseze hose byaba ngombwa bikagira no mu gihugu hose abo bana bakitabwaho ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo ngo bafatwe ariko banadufate no gukumira kandi tukifuza yuko aba bana ari bo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo kubaganiza ubuzima bahuye nabwo kubaganiza uburyo bagiye basukwa kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo
yego twumvise Serafina umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo hanyuma padiri muravuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute yabageraho gute
wacu tugafasha umushingarirwa n'uru kwa nabagiye adresse za zaherereye ni mu karere ka Rusizi umurenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinyinya muri diyosezi ya Nyundo. Ashobora kunyura kuri website yacu, tugira website www.werwa.org www.werwa.org ariko no kuri nimero ya telefone yacu yampamagara 0788 98 43 33.
Ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha, kuko uyu ni umushinga ufasha abana, si abana gusa, urafasha n'abana babo, urafasha ababyeyi, urafasha imiryango, urafasha igihugu. Buri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho. Twakire na Claude Hakizimana. Wiriwe Claude.
Urahagane
Claude.
Urujumbo.
Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza.
Yego. Umva nagoma nibaza ati bega n'iye bintu amareta yo muri Afrika aha yarakora kugira ngo ibyo bintu bifunguke kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo, babibona mu banyeshuri, babibona mu batari ku ishuri, nagoma nibaza ati ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu, mbega ni iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke, kuko ibyo bisanga ahantu henshi, usanga bakoraniye hamwe mu mashuri mu ma ahantu bakora neza impunzi kumbure runaka umuntu agasebaze na n'ibyo bintu bizakumuka gute. Bashaka kubaza umutumire n'iki kintu ntabona leta yo muri Afurika bodufata kugira ngo bifunguke.
Urakoze cyane. Ubu ntabwo igisubizo aritwo twagitanga, kubera ko urasaba uruhare rwa leta, ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibyo bibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti, kandi nabo twaganiriye bajya bavuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. Ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo, kubera ko gikomeje kuboneka, kigende kigabanuka, cyangwa se nibinashoboka kizacike burundu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse. Nk'uko nabivuze, turi mu murenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diyoseze ya Nyundo, aho tuganira na Padiri Theophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi. Aratuganirira ku buryo bafasha abana b'abakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri barimo abakomeje kuvuga, baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi, baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza, wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika? Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi, mwabivugaho iki?
Bo, murakoze. Umuntu yasaba ni twe n'abantu bose, kuko iki kibazo kibaye kenshi turi mu mukobwa wenyine, ariko ntabwo tureba uwamuteye inda, ugasanga wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko afashe leta yagerageje gushyiramo imbaraga, yashyizemo imbaraga zishoboka, aho wasambanyije umwami utarageza ku myaka 18. Hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana nubwo ubona abantu batumva ariko abahamye baba hari byinshi. Ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari we wese ni umuntu uwo ari we wese ni ukubaha ubuzima, niba nubaha ubuzima bwa nyuma bakubaha bwa mugenzi wanjye. Niba ndi muri umugabo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka, ugomba gutekereza ku bigiye gukora ari uwanjye bari kubikorera byashimisha. Niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu. Ababyeyi bakabigira ibyabo bakagerageza kwita ku bana babo, kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza. Ndetse byose muri rusange buryayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarijiye sosiyete, binaba byiza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho gutera umupira ngo ubwo nibyo yuko bireba uriya birenga uriya uriya niba utaragize icyo akora uriya twese nibyo duhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika. Kuko umwana niyo asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko akagombye kugira icyo ukoraho, niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari, nawe akagombye kugira icyo ukoraho ukavuga kumva yuko ari iwawe. Ya gahunda wajyaga ngo ufata umwana w'isimu wawe. Twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu.
Yego. Reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo, mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya, haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa. Serafina.
Ndabumva. Banza gusubiza umuntu arabaje ikibazo ndetse badukurikirana gute kujya tuzongera kubyara. Ndaba mu bana 99 babanje kurangiza mu cyiciro cya mbere, tumaze gukingira abana 17 bigendeye n'amategeko. Nanjye urimo ubu nsize umutware, twasezeranye byemewe n'amategeko. Bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi. Naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi, cyane cyane Padiri Tosi turamushimira Imana ize imuhe umugisha. Ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare, cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi. Ubwo rero urubyiruko rukiri rutoya bakirinda ikigare kandi bagakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira. Ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro, uburyo bagiye baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye. Ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza, cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere, kubera ko hagati mu bana bagenda babona amakuru atari meza, ariko umubyeyi wo utinyutse ukaguhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga. Cyane ko dutuye ahantu h'icyaro, ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere. Niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro cyihariye cy'urubyiruko, cyane cyane ku bana b'abakobwa bakababaniza byimazeyo.
Yego. Reka ngushimire cyane Serafina, hanyuma amasegonda makeya nyahe Padiri agire nawe inama muri rusange. Amasegonda make Padiri.
Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika, kwirinda kwangiza ejo habo hazaza, kuko iyo ubuzima bwawe ubushoye mu ngeso mbi ejo hawe hazaza haba hazi, kandi wa uriya nidowo bwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe. Ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo, kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kumuba hafi, kandi ko ari we uzagutabara ejo hazaza n'aho uzagutabara yarangiritse. Ikindi ni ugusaba namwe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa, kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku bantu, ku miryango itandukanye, ku isi yose muri rusange, kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe tubere umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza dufite abantu bazima yatangiritse kuko uburyo iyo umuntu yangiritse byaba ngombwa yuko yomorwa ntabwo arakira ariko burya hari ikintu bimusigira.
Ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana, ndabashimiye cyane, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira namwe mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza.